See my fine lady, fine boy. Name
Anna.
Hello. Let me see my baby go low.
So fine, so good.
Oh yeah, mwembe wa wani na ukuta embe ntakavyo. Wangu wa ubani ananipa vitu nipendavyo. Hali ya mshalu kwili lukwili, tunapigia na mtumbili mtumbili. Na kasome albadili badili, na uwa nakili nakili. Hali ya mshalu kwili lukwili, tunapigia na mtumbili mtumbili. Na kasome albadili badili, na uwa nakili nakili. Mina ye, mina ye. Matene kadinda, kasho na sote na vimba. Ata kwenye bedi na shinda, nikupe mkoi kibinda. Sometimes nina kavutia chumba, nakabana ukutan. Mbozi kafia bucha, najipakulia minyama. Fine lady, wendo tamu ya nedi. Siwezi, kini tami amre. Hali ya mshalu kwili lukwili, tunapigia na mtumbili mtumbili. Na kasome albadili badili, na uwa nakili nakili. Hali ya mshalu kwili lukwili, tunapigia na mtumbili mtumbili. Na kasome albadili badili, na uwa nakili nakili. Mina ye, mina ye.
Get the